check, check, check on the beat.
Siki kani sef kanyokolea, kalamu kwa kitabu, kaniamsha ndoto zangu, oh yeah. Siki kani sef kanyokolea, I'm grinding, I made it, I'm grinding,
okay.
I made it, oh yeah.
Niko hapa still, ka Snoop na Dre. Dream yangu ilianza back in the day. Siku niliona bro akiroga, hakuna nyama mezani, tu ni mboga. Na kuso life ilikuwa noma, but madhangu alikuwa ultimate hustler. Marish kanjona tunyanyasa, life ilikuwa short, kinyasa. Ai ai ai, hakuna kulala nja, kasio suga pia tunakula nyama. Watu wakienda komba maparo mapuru, mimi nilikuwa nauza masungu chna luru. Nilikuwa hustle on heat, timely. Before nasari nilikuwa nishagundua currency. Nikabai jezi ya gole wa Manu, Michael. I knew siku moja nitakuwa ki icon.
Siki kani sef kaniokolea, kalamu kwa kitabu, kaniamsha ndoto zangu, oh yeah. Siki kani sef kaniokolea, I'm grinding, I made it, I'm grinding, I made it, oh yeah.
Primo kwangu ilikuwa ABC, number uno kila saa ikenda sana 2-3. Adole kicked in, nikakalishwa na mori, niko na pimples na mbao kila morning. Even though your life ilikuwa best of days, kwa heri. Kwanza rest in peace Miss Bona Reri. Pia nikapoteza budangu tana curfew sana. Curfew almost the same na Sobibo. Nitaka ntokyo lolo, life was horrible. Na gun tani ilikuwa kaba call your belt eh? Now one afternoon after mom had left, kama mboch wagondio kasafisha kijani. Tuluwa jua sura maliwa naishi ni flani. My true friends walikuwa Daudi na Osman. Wa Islamu means ni lingoja Ramadan. Pilau sijui biryani chapati kwa paru.
Siki kani sef kaniokolea, kalamu kwa kitabu, kaniamsha ndoto zangu, oh yeah. Siki kani sef kaniokolea, I'm grinding, I made it, I'm grinding, I made it, oh yeah, yeah.
Sema yo, kana brayo, nikaingia isich, sisi yao. Asolito hiyo ngoma tulikuwa nao same school. Na season ya beef, I was in form 2. Ili ni inspire, pia mini anzishe marap battle. Venue 3M, mbao kwa mlango, tuko na point blank. Na Bobby Slick, kwanza rest in peace, Bobby Slick. Same school ilitoa Echo, Dida, DJ Sadik, Christopher Rigi, Pitson na King Kaka. As beef ilikulwa nililike sana chihuahua. Nilikuwa na bitterness flani nito kwa vitabu. Na urui chengerere, I was stabbed too. Life ilikuwa tricky, suna jua inanga sub. Easy hardo, easy struggle. Niliokolewa sana na rapa.
Siki kani sef kaniokolea, kalamu